Right, since namhlanje ziwu-3 kuyena uDisemba ku-2019 nisesaleli thuba mlaleli ngibingelele kuzona zonke iy'ndawo la kufinyeka khona imisakazo yomphakathi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Lami igama umlaleli uSilindile wakaBhengu. Sona namhlanje-ke mlaleli sikhona la edolobheni laseThekwini, sihamba nomnyango ozokuthutha uphepha kanjalo-ke nokuxhumanisa umphakathi esifundazweni-ke saKwaZulu-Natal, uholo mhlonishwa ubaba uBheki Ntuli. Noku lapho namhlanje-ke kuzothula lona uhlelo lwezokuphepha e-KZN njengoba sazi ukuthi singena kona-ke amaholiday kaKhisimusi. Njengamanje ukhona umphathiso esizothi nje ukuxoxa naye kafushane okuningi-ke useyokuchanzana ngingabe ngisakuchaza. Mina mphathiso, sikwamukela umsazi nomphakathi.
Angibingelele hlabazane, ngibingelele nomfowethu ngale ngemuva nabalaleli bonke la kufinyelela khona imsakazo yomphakathi.
Mphemba, sicela usichazele kafushane ngawo umcimbi osukulana namhlanje owasibonile impela ukuthi umbutho wamaphoyisa ngokuhlukana kwegaba zawo impela hayi bophume ngomningi bawo. Siyabona impela kuyaphithizela edolobheni laseThekwini.
Kunjalo dadewethu, lokhu siqale ekuseni uzorollouta i-festive season program yokuthi sivikele abantu abazoba yivakashi nabantu abahlala KwaZulu Natal. Lokhu sikwenza ngoba sifisa ukuthi sinolwazi lokuthi uma abantu befike KwaZulu-Natal basuke abaningi bezochitha amaholiday abo bezotshala imali, i-economy yethu-ke iyakwazi ukuthi ivume uma ngabe kuthi baningi abantu. Kwenzeka kalula-ke lokho uma ngabe kunokuthula esifundazweni. Now-ke imibutho eminingi yezokuphepha njengoba beyihlangene kune-program e-integrate-iwe. Le program sizothi kubantu baKwaZulu-Natal nabantu abazofika sizoyisabalalisa kuwo wonke amakhona KwaZulu-Natal. Ama-roadblock azoba khona kuwo wonke i-KZN. Siqale kuseni, baqale ngo-first 3 ukusebenza. Ngikhuluma nawe manje bawu-211 abantu ababoshiwe ngama-crimes ahlukene. Sasuka lapho saya emarenki emateksini, sasuka lapho saya kwenye indawo la kutesta khona iy'moto zethu e-Rosebank. Siyokuthula khona-ke umshini ngoba iy'ngozi ezisemgaqweni eziningi zazo zidalwa ukuhluleka kwabantu kugcina imithetho yemgwaqo. Nabanye abasuke bewathengile bethatha ama-shortcut ukuthola ama-license. Lo mshini-ke le ithekhnoloji besiyethula lapha yiyona ezokwenza ukuthi umuntu aphume evuthiwe kwi-training yokushayela, ngoba leyo uthi uma ungena nje ithatha isithombe, awubhalelwa umuntu noma ngabe nifana kangakanani dlabazane, uyibhalela wena njengesithupha sakho, ngoba yiso yiyona nto ekwazi ukukutshela ukuthi lo usibani bani.
Mm-hmm.
Ngawo-ke sithi kubantu-ke la KwaZulu-Natal, abantu ababesafe basethembe siwuhulumeni waKwaZulu-Natal ukuthi thina sinomthwalo wokubavikela ey'gebengwini. Laba abahlukanisa idokofela siyacela ukuthi bayihlukanisele ey'ndaweni ey'phephile, ngoba iy'gebengu ngalesi sikhathi yila zivuka khona zifune ukuphuca abantu izinto zabo. Uzokhumbula-ke kudwa futhi ukuthi sisalwa namanje nalo mcimbi we-gender-based violence, ngoba abantu besifazane njengoba kuwamaholiday nje ibona abazohlukumezeka kakhulu, bahlukunyezwe abantu abathatha ukuthi bayathandana nabo futhi abantu ababaziyo abanye abayihlobo. Loko-ke sikubopha ngaphande linye ukuthi oyoka cabange ukuphambana nomthetho loyo muntu uyoyikhotha imbenge yomile.
Mhm. Alright, Mphemba, sesiphetha ke nje mhlamba amazwi akho okugcina usongawabhekisa kubona abantu baseThekwini kanjalo ke namaphethelo.
Ngithi kubantu baKwaZulu Natal bonke, siyabafisela sihulumeni waKwaZulu Natal ukuthi amaholiday bawachithe kahle nemindeni yabo. Labo esizobe sisebenza abanjengani njena ngoba iy'ndaba niyayithanda, ngeke nilale nina nami namaphoyisa ami sizobe sisemgaqweni sibheke ukuthi abanye abantu abalele balele kahle, abahleli emakhaya nabantwana babo baphumule kahle. Hayi thina nani iholiday solithola ngoJanuwari.
Alright, siyabonga kakhulu kumphathisa wezokuthutha ukuphepha kanjalo nokuxhumanisa umphakathi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kade sichazela nje kafushane ngey'nhlelo-ke abanazo-ke ezokuphepha njengoba sibheke kona amaholiday kaKhisimusi. Siyabonga kakhulu Mphemba.
Siyabonga kakhulu Nkosi.
Alright, siyabonga kakhulu-ke ngesikhathi enithena sipha sona emsakazweni yomphakathi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Nathi-ke sinifisele nje amaholiday amahle, uqalile uDisemba. Siyabonga. Masambe.